Hear the word and renew your life on 657 AM.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathekele lithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenasiphinde sibonge nakubahle nhlapho ukusibolekele lithuba bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli namhlanje sizobonisana ngokudumisa uNkulunkulu ngokudumisa uJehova. Siphile ezweni lapho mlaleli abantu bengenandaba nokumdumisa uNkulunkulu kepha badumisa izinto ezithize ezidalwe nguNkulunkulu. Badumisa abantu abathize abadalwe nguNkulunkulu. Badumisa izidalwa zikaNkulunkulu esikhundleni sokuba badumise umdali kepha badumisa okudaliweyo kukaNkulunkulu. Manje ke lo mlobi lo waleli hubo uyasinxusa ukuba sidumise uJehova. Ukhuluma ngezulu, abasezulwini mabadumise uJehova, abasemhlabeni mabadumise uJehova. Kusho khona ke mlaleli ukuthi uma ungekho emhlabeni, ungekho ezulwini, kuyilapho ungasoze umdumise uJehova. Kepha uma usemhlabeni noma usezulwini noma usebukhoneni bukaJehova, ngoba uDavide usho lamazwi uthi uma ngithi ngiyaphansi komhlaba uJehova ukho, uma ngithi ngiyaphezulu uJehova ukho, uma ngithi ngiyangaphansi kolwandle noma ngiyangena olwandle uJehova ukho, uma ngithi ubumnyama abungisibekele uJehova ukho. Ngakho ke uma ungekho kuzo zonke lezo zindawo uDavide azibalayo nalomlobi walelihubo azibalayo, uvumelekile ukuthi ungamdumisi kuJehova, ngoba awukho endaweni kaJehova, awukho ebukhoneni bukaJehova, awukho endaweni eyadalwa nguJehova. Ngakho-ke uvumelekile ukuthi ungamdumisi. Kepha as long usemhlabeni owadala uJehova, kumele umdumise. Ake sizwe lo mlobo waleli hubo ukuthi uthi Amahubo chapter 148, Ihubo 148. Siqala ukufunda ke evesini lokuqala, siqhubeke ke nalo ke mlaleli leli hubo. Isihloko salo sithi izulu nomhlaba makudumise uJehova. Haleluya. Dumisane uJehova ezulwini. Nimdumise kweliphezulu. Mdumiseni nina zingilozi zakhe zonke. Nimdumise nina mabandla akhe onke. Nimdumise nina langa nenyanga. Nimdumise nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo. Mdumiseni nina mazulu amazulu. Nina manzi phezu kwezulu. Makuthathe kudumise igama likaJehova ngokuba wayaleza wadaleka futhi wakumisa kuze kube phakade, washaya umthetho ongenakweqiwa. Mdumiseni uJehova emhlabeni, nina mikhomo nezintwa zonke, nawe mlilo nesicotho, liqhawe nenkwezane, nawe siphepho esenza okwezwi lakhe, nani zintaba namagqumu onke, nani mithi ethelayo nayo yonke imisedari, nani zilwane nezinkomo zonke, nani eninwabuzelayo nezinyoni ezindizayo, nani makhosi omhlaba nabantu bonke, nani zikhulu nabahluleli bonke bomhlaba, nani zinsizwa nezintombi, nani maxhegu nabafana, makadumise igama likaJehova ngokuba ngelakhe igama lodwa eliphakemeyo. Inkazimulo yakhe iphezu komhlaba nezulu. Mlaleli, usiyabona la lo mlobo waleli hubo akakho amshiyile. Uthi nani bahluleli, ngamagama nani majudges enahlulela umhlaba. Akukhathalekile ukuthi uyijaji le high court or uyijaji le small court or umagistrate we high court or magistrate ophansi, akukhathe uba mentioner bonke mlaleli kwesikhathi uyo ozwela ekuthiwa ah le vangeli elabantu asebagugile ngoba bona sebasondele ethuneni kepha lo mlobi walelihubo akashiyi lutho uthi nani izinsizo nani izintombi nani maxhego nani bafana mdumiseni uJehova ngokuba igama lakhe mlaleli liphakeme. Ngakho ke wena usele kanjani ungamdumisa uJehova? Mhlambene ubungazi ngokuba isu lenkosi lithi izinsuku zokungazi wazithalalisa uJehova. Kepha okwamanje umemezela abantu bonke emhlabeni wonke ezweni lonke ukuba baphenduke ezonweni zabo. Wena usele kanjani ungamdumisa uJehova? Mhlambene ke awazi ukuthi lo mhlaba wadalwa uJehova noma awazi ukuthi usendaweni kaJehova o udumisa izidalwa zikaNkulunkulu noma udumisa izinto ezidalwe uJehova. Kepha la izwi lenkosi lithi osemhlabeni nosezulwini makadumise uJehova, nezithelo nezihlahla ezithelayo mazidumise uJehova, konke okunwabuzelayo akudumise uJehova, izinkomo konke makwenze njani, makudumise uJehova, nezinyoni ezindizayo mlaleli azidumise uJehova. Bese uJesu asho la mazwi athi izinyoni zezulu azitshali azivuni kepha uJehova uyazinakekela. Ngakho ke mazidumise uJehova. Nawe mlaleli usemhlabeni owadalwa ubani? uJehova. Kumele udumise uJehova. Ungafani nalaba bathi hey kwasha kwaqima akekho uJehova, hey kwasha kwaqima uNkulunkulu akekho, hey thina sikhonza umuntu esimbona ngamehlo, asikhonza umuntu esingamboni ngamehlo. Mlaleli, izwi lenkosi lithi uthe engabonakali kepha amandla akhe abonakala. Susa lo mqondo ukuthi ufuna ukukhonza umuntu ombona ngamehlo. Kepha izwi lenkosi lithi uthe engabonakali kepha amandla akhe abonakala. Kunabantu ababonakalayo kepha amandla abo akabonakali. Kubonakala abantu kepha amandla akabonakali. uJehova akabonakali kepha amandla akhe ayabonakala. Ngakho ke lo mlobo walelihubo uthi okusezulwini nokusemhlabeni akudumise uJehova. Umbuzo ukuthi wena ukuphi mlaleli, wena ozwa leliphimbo, wena ozwa lo msakazo, umbuzo ukuthi ukuphi? Ngoba lo mlobo uthi osezulwini nosemhlabeni akadumise uJehova, akathi akadumise okudaliweyo kukaJehova, akakhonze okudaliweyo kukaJehova, akakhothamele okudaliweyo kukaJehova, kepha uthi akadumise uJehova mlaleli. Ngokuba izwi lenkosi lithi umhlaba wawungena simo, iBhayibheli lithi uJehova wayalela kwadaleka konke mlaleli. Namhlanje sinolwandle lapho siya khona siyobhukuda, abaye baze bashe bathi siyokhipha isinyama mlaleli. Kepha lolo lwandle izwi lenkosi lithi lidalwe nguJehova. Ngakho ke akumelanga sikhonze izinto ezidalwe uJehova, kepha kumele sikhonze umdali wazo. Akumelanga sikhonze abantu abadalwe uJehova, kepha kumele sikhonze odale bona mlaleli, odale bona, hayi sikhonza okudaliweyo. Manje lo mlobi uthi ke osezulwini nosemhlabeni makadumise uJehova. Ake ngithi kuwe, uma ungekho ezulwini, uma ungekho emhlabeni, uma ungekho la uNkulunkulu adale khona, ulilungelo lungamdumisi uJehova. Kepha uma usendaweni eyadalwa uJehova, hayi kumele umdumise uJehova. Uphoqelekile ukuba umdumise uJehova. Ngenxa yesikhathi ngizothatha leli thuba ngiliphindisele kubahle. Bahle intambo kwezakho, babe lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, Radio for Believers in Action.